ukuthemba kuNkulunkulu. Sonke siyazi ukuthi simayelwe kumethemba. Uma kuwukuthi usuke walivula iBhayibheli lakho, uzomuza uNkulunkulu ebushe kuphindelela lokho, themba kimi. Yebo, kodwa kumethemba akumele kube ngokuyixola kobudlabha wenze noma ikanjani. Angikubingelele, phinde ngikwamukele futhi eNkosini eFresh. NginguSibonelo B.T. Ngema, ongumlomo kaBenny Diamond weChristian Networks. Kule minyaka eminingi ngisemsebenzini wenkosi, sengibe seyikhalini zokuqasha abazosebenza kunye nathi kuma-post ngama-post omsebenzi wenkosi. Abanye babo babengabantu abancomekayo, aba-smart kakhulu, nangokuyikhandla kwabo futhi. Kodwa abanye bongovela voco abazolovela emsebenzini wenkosi. Umuntu athi, hawu phela sekuyiministri la thina shame, ngakho akudingi ikhandi ngoba kunomoya wothando langaphakathi. Ngakho, kuyonke le minyaka sengisungule inkulumo encane kuzo zonke izisebenzi zenkosi enginazo. Ngiyabatshela ukuthi ngikulindele ukuthi bazowenza amaphutha. Sonke siyawenza. Kulungile lokho. Kodwa simele ukuvuka siyithathe. Angabikho solomunye noyisola yena. Kunalokho akafunde kwakwenzile, qede siqhubeke nomsebenzi senze kangcono. Kodwa kunezinto ezintathu engeke ngiyibekezelele. Umoya wokuyiphatha omubi attitude engenhle. Ungathembeki nobuvila. Manje phela ubuvila buyinto ejwayelekile emakholweni. Umuntu umuze ethi, ngiyathemba uNkulunkulu uzobona wenze njani. Ngakho ngashiyela kuye konke. Angidinge kuhlela izinto kusenesikhathi. Ngumsebenzi wakhe lo. Cha, hayi, anginjalo-ke ngalelo zinga. Izaga 2 verse 10 kuya ku-12. Ngokuba ukuhlakanipha kuyangena enhlizweni yakho, ukwazi kube mnandi emphefumulweni wakho, amasu aya kukulinda ukuqonda kugcine ukuze wophulwe endleleni yobubi nakubantu abakhuluma okuphambeneyo. Uma uphila impilo ngokukhuthala nokuhleleka okusmart, uzozuza inhlakanipho, uzofunda izinto futhi lokho kuzokunika intokozo. Kodwa kubuke lokhu okulandelayo, amasu aya kukulinda, ukuqonda, kugcina. Elinye lesingisi ihumusho lithi, ukuhleleka kusenesikhathi kuzokuvikela. Ngakho, uNkulunkulu usilindele ukuba singaphansi kwakhe sibe nohlelo necebo lekusasa. Ngani? Ngoba inhlakanipho, ukuqonda, nokuhlela kuzosigcina singaweli ekulandeleni indlela ongesiyona. Ngiyakusigcina kulabo abaneyinhlelo ezimbi. Ngakho sihlobo sami, ungabi ivila, hlela kusekude izinto zakho. Ilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe li-fresh namhlanje. Ukuyithola le devotion e-fresh nsuku zonke, sithumele i-WhatsApp kwinombolo yethu ethi 067 706 0077.